Coming home to a warm meal, hot bath, ndio maisha menizoe, shoki mea pembe uwe, honi miwona, mapaja unichekesha, gujara until hora ikikuogofya, you take advantage nipate kukushika, niki battle demons, we huzitorosha, how does it solve, but I'm glad uzisikiza, nilibai series, kumbe nitiza, nyosha mkono kama ujaichoma picha. True love ya Ramsi no imenipita. Mujiza wangu niliwangazia giza. Jeye kumaliza gasa kikotiko. Fudu kisava kwa chulambe kijiko. Je bucket list tunaitika kama siko. Inaniwasha. But at least tuko happy. Kiwa na yeye your smile is bigger. Haumshuku haja kubariza.
Up next to you, that was the last time. Kumbu kumbu za kujipi matunguo, dressed by habit, a glen ukipost online. On my knees, pilka pilka, niki kufunga kiatu, ngege ukaring, konge stay back. My boys waki complain, chumbi mingi niliweki, alawama poor taste. I always at your back, hakuna chia ukichukua, hatua story yetu pia mutua, that's a headline hitter. Punguza hot temper, kufunza kutumia heater, ndo kamanufacture joto na mwingine. Lugha yako ya mapenzi, si quality time. You need some physical touch, kinruhusu nita worship in your touch. Through thick and thin yetu ina apply, in cages nimekuwa nikiwait.
But at least tuko happy, kiwa na